kale la itwe shalam ngcela uxolo for ukuxesha kwam imizamo yam yonke ngathi iphelele moyeni isono sanguthanda umntu wena ndabanam isono sanguzwela umntu
Yalo fucking killer.